This is my love song. Dadu shupile sana.
You can sing along.
Dadu shupile pasini.
Ati jeli tamulenga sala lobati. Lelo chilegua.
Wama na kama kutii.